kanshushia baraka niwe na wewe. Kwako nimedata na mimi nipo mwenyewe. Basi penzi usijeli kata nibaki mwenyewe. Taumia. Yeah. Mivu kwangu sadaka dele napata penzi. Chafuata kwa jikino aliwezi takata. Waenzi kuwaenzi muda wao shapita. Yeah. Na hizi napata ukicha. Napokuwa mbali na upewa macho yangu mama. Sanva napata fura kuwa karibu yako mano. Basi show me show, show me show, show me love. Basi show me show, show me show, show me love. Basi show me show, show me show, show me love. Basi show me show, show me show, show me love. Gonna hop in my heart when you meet me, baby. Just to give me a kiss.
I feel more like you, my lady. Yeah.
Wazuri wengi wanafiki washapitana. Sina pango na uminazidi wapita ma. Umenivuta ma, umenivuta. Kwenye bahari ya pendo rako naanguka. Sijawahi kumiza, nishawahi kumizwa. Sijawahi kuliza, nishawahi kulizwa. Naumia, umia, mami, naumia, naumia ma. Sanva naumia. Na hizi napata ukicha. Napokuwa mbali na upewa macho yangu mama. Sanva napata fura kuwa karibu yako mano. Basi show me show, show me show, show me love. Basi show me show, show me show, show me love. Basi show me show, show me show, show me love. Show me show, show me show, show me love.
I gonna have it for you. Show, show me show, show me love. Show, show me show, show me love. Show, show me show, show me love. Yeah, I gonna have it for you.